Yesaya 5:3 olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu teriddoka eri Isirayiri. Zikiriza chali chigambe nsine bawo na ebulumi bwa mama gravity okubawo. Zikiriza mukatondo mwedini ndowoza yo era nzikiriza mwana we yafira kumbawo. Ndichendi olicholi mwana lwa kusalawo bayimbira mbasanyuse wendwala nonya musawo. Tewejusa kubera chotali owedogo chawo tosobola kubera byonna nebogobempewo. Omujasa kuma omusomeza nasomeza omulimi wakawo sako neyetolole bivawo bibenga bitawo. Salawo mangu choli bango obudde bukyaliwo tolinda bafuse bakabimbo okolerera bajjawo. Vawo buno si bufumbo ngolwana ne mujjawo kukola na manyi na kukkiriza bye bisalawo. Teri yali amanyi diwendi kati enzaali beerawo. Sala zange siddoko mugali nejjawo.
Teritogo eri Isirayiri likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri
teritogo kuwangula
beera kwalali
teritogo teritogo
teritogo
teritogo eri Isirayiri
likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri
teritogo kuwangula
beera kwalali
teritogo teritogo. Yategeka buli omukyali babifo jana kyovulaba ebitone tubirina tebifaanagana. Ne bwe baba baana ng'obazadde ebikola byawukana yadde bafaanagana mu maaso emitima gyawukana. Kyekyo lwaki Kaini ne Abero batingana ne gye tukolera ab'olugana tuba mu kulwanagana. Ettoka ebigambo n'ebisobye biyitingana. Imagine mu kifo ky'okuyambagana ku nsigo nange nsige kwe kuyambagana. Kwe nkungula nange ngabe oluzisaasaana tufune ekyokulya ffenna kwe kuzimbagana. Tukolere wamu tube kimusi byakulwanagana. Obutagaliza nefutwa byebisimya entaana oyo sitaani mwejeemu byakugambagana. Gamba apaana mu linnya ly'omutonzi lwana ojja kuwangula mu ye terikigaana.
Teritogo eri Isirayiri
likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri
teritogo kuwangula
beera kwalali
teritogo teritogo
teritogo
Isirayiri
likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri
teritogo kuwangula
beera kwalali
teritogo teritogo
teritogo. Okay, ne bw'osoma n'otikkirwa oluusi emirimu gibula kyokka atasoma ate ye n'afuna ekyokkola. Teri baddoko nze nkakasa kuba kwesuula ekimu bwe kigaana tolemerako bikula essuula. Bambi totuula toloka fa mu kuvoola tekawo ekitaliiwo omuddo jja kiyoola. Ow'eddogo mu maaso bijja kwefuula kkiriza mu Katonda bw'otakikola osuula. Ffenna twandibadde babino jjo nga tujaguza naye zibula ensonga eyo yagyesigaliza. Abamukkiriza ne mu bwavu abaddaabiriza kiva ku ntegekaze ffe tuliwo zituukiriza. Todda ku munno kumuloga ng'osiraanya kyokka bw'afuna ewwo jagula ennyaanya. Zekyemmanya emikisa kizibu nnyo nnyo gyenkanya noonya okugwa mu Katonda si mu nnyanja.
Teritogo eri Isirayiri
likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri
teritogo kuwangula
beera kwalali
teritogo teritogo
teritogo.
Teritogo eri Isirayiri
likula Bayibuli
teritogo jali
jawo bukaviri